Esula ya 13. Naye kaakano bw'ati bw'ayogera Mukama eyakutonda gwe Yakobo era eyakubumba gwe Isirayiri nti, totya kubanga nakununula, nakuyita erinnya lyo oli wange. Bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe, ne mu migga tegirikusaanyaawo. Bw'onootambulanga okuyita mu muliro toosiriirenga, so n'omuliro tegulyakira ku ggwe. Kubanga nze ndi Mukama Katonda wo, omutukuvu wa Isirayiri, omulokozi wo. Nawaayo Misiri okuba ekinunulo kyo, Kuusi ne Seba ku lulwo. Kubanga waliwo muwendo mungi mu maaso gange, era wa kitiibwa, nange nakwagala, kye ndiva mpaayo abasajja ku lulwo n'amawanga ku lw'obulamu bwo. Totya, kubanga nze ndi wamu naawe, ndireeta ezzadde lyo okulijja ebuvanjuba n'enkukuŋŋaanya okuva ebugwanjuba. Ndigamba obukiika obwa kkono nti, waayo, n'obukiika obwa ddyo nti, togaana nabo. Leeta batabani bange okubajja ewala ne bawala bange okuva ku nkomerero y'ensi. Buli muntu eyatuumibwa erinnya lyange era gwe natondera ekitiibwa kyange, nze namubumba, weewaawo namukola. Fulumya abazibe b'amaaso abalina amaaso n'abaggavu b'amatu abalina amatu. Amawanga gonna bakuŋŋaanyizibwe wamu n'abantu beetabe. Ani kuba ayinza okubuulira ekyo n'atulaga ebyasooka okubaawo? Baleete abajulirwa baabwe baweebwe obutuukirivu, oba bawulire boogere nti, bya mazima. Mwe muli bajulirwa bange, bw'ayogera Mukama n'omuweereza wange gwe nalonda, mulyoke mumanye, munzikirize, mutegeere nga nze nzuuyo. Tewali Katonda eyabumbibwa okusooka nze, so tewaliba alinzirira. Nze mwene, nze Mukama, so tewali mulokozi wabula nze. Nze nabuulira, era nalokola, era nalaga, so tewabangamu mmwe Katonda mulala. Kye mubeeredde abajulirwa bange, bw'ayogera Mukama, nange ndi Katonda. Weewaawo, omusana kasookedde gubaawo, era nze nzuuyo, so tewali ayinza okuwonya mu mukono gwange. Ndikola omulimu, era ani aliguziyiza? Bw'ati bw'ayogera Mukama, omununuzi wammwe, omutukuvu wa Isirayiri nti, ku lwammwe natuma e Babulooni era ndibaserengesa bonna ng'abadduse, be Bakaludaaya mu byombo eby'okusanyuka kwabwe. Nze ndi Mukama, omutukuvu wammwe, omutonzi wa Isirayiri, kabaka wammwe. Bw'ati bw'ayogera Mukama, akuba oluguudo mu nnyanja n'ekkubo mu mazzi ag'amaanyi, afulumya eggaali n'embalaasi, ejje n'obuyinza, bagalamira wamu, tebaligolokoka, bazikiridde, bazikidde ng'enfuuzi. Nti, temujjukira ebyasooka okubaawo, so temulowooza bigambo bya dda. Laba ndikola ekigambo ekijja, kaakano kirirabika, temulikimanya. Ndikuba oluguudo ne mu lukoola, ne ndeeta emigga mu ddungu. Ensolo ez'omu nsiko zirinzisaamu ekitiibwa, ebibe ne bammaaya. Kubanga ngaba amazzi mu lukoola n'emigga mu ddungu, okunywesa abantu bange, abalonde bange. Abantu benneebumbira nzekka, bolesenga ettendo lyange. Naye tonkaabiranga, gwe Yakobo, naye wantamwa, gwe Isirayiri. Tondeetiranga nsolo ntono ey'ebibyo ebiweebwayo ebyokebwa, so tonzisaamu kitiibwa na ssaddaaka zo. Sikuweerezesanga n'ebiweebwayo, so sikukooyesanga na mugavu. Tongulianga muli mpomerevu na feeza, so tonzikusanga na masavu ga ssaddaaka zo. Naye gwe wampeerezesa n'ebibi byo, wankoyesa n'obutali butuukirivu bwo. Nze mwene, nze nzuuyo asangula ebyonoono byo ku lwange nze, so sirijjukira bibi byo. Njijjukiza, tuwoze ffembi. Leeta ensonga yo, olyoke oweebwe obutuukirivu. Kitaawe yasooka yayonoona, n'abategeeza abo bansobya. Kye ndiva nvumisa abakulu ab'omu watukuvu, era ndifuula.